super wele smile ya ki princess. Bazenga daddy mweni bamba ni na interest. Picha zako zinafazizu hapo Pinterest. Na unavakozi uni nice juni different. Hii Valentine's limifika ni na swali mingi. Tukienda date kachapodondo na kafirifiri. Tukisipka lemon tea na katanga wizi. Utanitoka ama bado utastick na mimi. Tunakupenda vile raopenda politics. So round saba bila break yondo policy. So tuende wapi ata sarova minta lipa bill. Jua wasani utakaficha ulipa deposit. Ushaiji cheki kwa kio vile weni snack. Unite daddy ya kiwalai minta roger that. Unadai pete na maua mina daipaka. Juna sauce na una flavor wezi ishalada. Nikikusho upiki omena utapika kweli. Na kama dako anitaki utanipenda kweli. Ukinipata na morio wako utadu nini. Juna jua mini star kama Bruce Willis. Tupo selfie IG na kikaption. Crush wako alete zogo makahasho. Usafi flani na ujai nukajasho. Si hata pungi kona harufu tu ya passion. Na mini rapa nda kusuka utati. Ulimitamu kama biscuit za Nuvita mami ama G. Na vile woni tolea ganjeve. Heads up fika ali getu fungwa by 11. Na ukifika usi knock doors open. Ukitaka tengia John Andula. No problem pizza inchi kenini zozi mini bazeng. Labda strong tea na makike zina icing. Basi wapi depend neza dive in. Siri zako zote wochora kwa diary. I hope wesi maina una ID. Tuanze 3 ngware to my day by 6. Ma please call me na reverse call. Jusha ni miss na unadai ni kusample. Baby boo bila makeup you still glow. Pombe sigara neza acha bila struggle. Iki kuja kwako ni addiction. Niko nayo nda kudedi ya kanyayo. Mini Messi si ya debayo. So tukiset tukiblaze tumalize mkutano. Wasupa wengi niko nao nda chorea. Prada na Gucci ndio minda kunyeshea. Weni wa uptown westia makile. We udunga ma crop top mi udunga ma bere. Nisipo text we ujam sa zingine. I'll make it up to you fast usipime. Na hapa Kenya I'm the best in the business. Juo unakatiwa na the best the illest.